nenda fesa uditeso na feel me na bada bing tulicheso private jet na ni chest na suicide bomb aliganya my inspector daily shash and delicious east maisha na magumu alikamla jaba kadhani ana nguvu sitwe mnyonga na njuku vile tulikinda fesa uditeso na feel me na bada bing tulicheso private jet na ni chest na suicide bomb aliganya my inspector daily shash and delicious east maisha na magumu alikamla jaba kadhani ana nguvu sitwe mnyonga na njuku gorozo nipandisha mahanja mtangumeste kiungware ni kulet kiutepa Mokoro yu ni chenjia darasa wiki ya pili masti chore mesti na hepa Mororo tunapenda rayo ni paniki mix na bale jo fetish katepa Wasoro wame ni kwa milia kwa rasa ilibidi ni mesare hizo fetish upepa Bora bazinga kwa njia ni aoshwe, sum tokea na nyuma Nika exile ya Tanzania manze from early noon ni magode ya dikucha Juhadi after wa second tambua, Nairobi alumni mayonde alinuna Yulisho msela tizi mwana FA na kuombea ukimuja Supo na fadhela busia mwana wefwe aliongea na kiluya Tunapiga round kundi sita ugenya vipingo na kisi kuthigitha Mbesha, ikinrudisha jiji juwa ningeta Weather ikona hoodie jizi chini ngepa Ukishindanga na mi utachizika Ukishindana na sini kujizika utarienga ukipingana na fisi kuringita Ukiguza unalipa Vile tulikinda fesa uditeso na feel me na bada bing tulicheso Private jet na ni chest na suicide bomb aligenya my inspector Daily shash and delicious east maisha na magumu Alikamla jaba kadhani ana nguvu sitwe mnyonga na njuku Vile tulikinda fesa uditeso na feel me na bada bing tulicheso Private jet na ni chest na suicide bomb aligenya my inspector Daily shash and delicious east maisha na magumu Alikamla jaba kadhani ana nguvu sitwe mnyonga na njuku Kenya defense iko strict kwa border kupiti maingwa Na vile kumejai migrants Judge A, lawyer B na karawa lipata C minus What a lineup Round imesimama Back home akapatwa na plane Sema kushandwa Hau si wachenge ama wakutafuta bail Weapon si gun peke Mtu wangu jot neza kumada na pen Ulimi pia udefend Uliza peng alieveda jirep Form isha chorwa cheki Cheki print ya wanti ya mevadera Whistleblower Central ilikuwa David Sadera Na ugopa tukelelea umbu huku joa tuogopi malaria Utaibiwa mtumba na chuma You too you taogopi kumeria Ruma area Jana magizan walidunga rumba wakasepa Nduru kibera Lisikilia madiwa ikasemeka na leta Niliambiwa ni control temper Ama ntupe hiyo ndenga Ajena Fan alidai misi gangster Ni venye miutema Show walituko last minute Na tukupunguza atatenga Blankets Walikata ningie na waini yangu last December Vile tulikinda fesa uditeso na feel me na bada bing tulicheso Private jet na ni chest na suicide bomb aligenya my inspector Daily shash and delicious east maisha na magumu Alikamla jaba kadhani ana nguvu sitwe mnyonga na njuku Vile tulikinda fesa uditeso na feel me na bada bing tulicheso Private jet na ni chest na suicide bomb aligenya my inspector Daily shash and delicious east maisha na magumu Alikamla jaba kadhani ana nguvu sitwe mnyonga na njuku Vile tulikinda fesa uditeso na feel me na bada bing tulicheso Private jet na ni chest na suicide bomb aligenya my inspector Daily shash and delicious east maisha na magumu Alikamla jaba kadhani ana nguvu sitwe mnyonga na njuku Vile tulikinda fesa uditeso na feel me na bada bing tulicheso Private jet na ni chest na suicide bomb aligenya my inspector Daily shash and delicious east maisha na magumu Alikamla jaba kadhani ana nguvu sitwe mnyonga na njuku